Yo, Disque Lio Baby, KY Posh. Udanganya moyo nikakosa na hekima kufunika uongo mapenzi haya neshima yakanioshia moto kabla sijaridhika akapatiwa hongo umasikini wangu ukabadili maisha hakujali hisia zangu mwisho akanidharau Shake, na shukue, umetoka janamu.